Ready?
Go. 6 5 0 9 4 4 9 9 1 4 8 7 0 4 8 8 9 9 3 2